Hey, yeah.
I'm curious that one.
We makhelwane iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. We makhelwane iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. Ngoba iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane. Angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Hlupheka nje kungenxa yakho. Wemakhelwane iqiniso yini ukuthi hlupheka nje kungenxa yakho. Ngoba iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane. Angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane. Iziqu zami zonke ayisebenzi, angatholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.